Unjani, unjani ngolhlobo?
Now I believe. Now I believe. All things are possible.
Masimenzalo ngoku intoko zethu sizithobile. Ngosi kwanga oku akungebi liculo kuphela. Koko obona bunzulu benhliziyo yethu singacula ngoku ndiyakholwa. Abafundi bathi ngaxesha lithile emva kokuba uYesu wayenze imisebenzi emininzi kangako yamandla bathi Ngosi ngoku siyakholwa. UYesu wathi niyakholwana ngoku. Bathi siyakholwa ukuba wena uyazazi izinto zonke kwaye akufuneki mntu ukuze akufundise. Ngoko bawo ngokuhlwanje siyaqonda ukuba wena uswele imfundiso yethu koko sithi esiswele eyakho. Ngoko sithandaza ukuba usifundise indlela yokuthandaza, indlela yokuphila nendlela yokukholwa. Siphe oko Nkosi ngale nkonzo yakusihlwa nje. Ukuba siswele nantoni na siphe yona Nkosi oko sicela egameni likaYesu. Amen. Ndiyazi uba abaninzi benu bemile kwakhona ngokuhlwanje kwaye phandle ndihlangene namaqela athi akakwazanga kungena aye aphulaphule unomathotholo wawo kwinqwelo ezahlukileyo. Ke ngoku siza kuzama ukukhawulezisa nje kangangoko sinokuba nako ngokuhlwanje ngokuhlwa ngecawe sinikela ekuthandazeleni abagulayo sibe nomgca wokuthandazela njengokuba siba nawo apha. Kodwa sinikela le nkonzo yangokuhlwa nje ekuthandazeleni abagulayo. Kwaye ndifuna ukubana keke ngoku kwezikhumbuzo zingcwele zikathixo elukholweni ukholo lwaleyure. Ukholo uya kuba into engaphezu kokholo lwakhe lwakho nakusiphina isigaba kuba olumelwe kukuba lukholo lokuqilwa ukuthatyathwa sinyuso. Ke ngoko sifuna ukuba nikholwe ngokuhlwa nje kuko konke enikubonileyo nakuva ilizwi elithena liva lifunelwa imiqondiso nezimanga enithena zibona zisenziwa. Sifuna ukufumbe konke oko kudibane entliziyweni yenu ukuze nikubale kuba ngaba kokukathixo na okanye hayi. Njengokuba uElisha wakudala wathi ukuba uThixo unguThixo ngoko khonzani yena. Kwaye ukuba uYesu usisibindi sayo yonke into kumKristu ngoko ndiyacinga ukuba simele kukuyekelela yonke into enye sibambelele kuye. Khumbula yena ungumbindi, yena uyinkwenkwezi yangentla, yena usisiqiniseko, nguye uqobo. Kwaye ukuba yena uyinkwenkwezi yangentla inye kuphela into enokukhomba inkwenkwezi yangentla ikhampasi yakho odada kunye nayo. Kwaye ikhampasi endizama ukuba udade nayo lilizwi kwaye ilizwi lihlala likhombe kuye njalo. Kwaye siva ngathi sikwixesha lokuhlupheka okukhulu nezilingo ukudideka kwexesha nokuhlupheka phakathi kwezizwe nazo zonke iintlobo zezinto zisenzeka. Kwaye ngamanye amaxesha ndiyakugutyungelwa ngokungathi nayo yonke ndiyikhangela kuyo kunjengasenqanaweni phandle phezu kolwandle kwaye ndinikwe ulawulo lwesikhephe. Siza kuqhuba njani ke nakusiza elinye limhlophe ngaphezulu likhulu ngokuphindwe ngamakhulu kunenqanawa yam. Kwaye siyakuthatha phezu kwawo onke ngamanye singaphezu kwabeyisi ngaye. Umphathi oyintloko uyibambile intambo esekupheleni kwenqanawe uyawuyitsala iphumele. Siyakuthatha kuwo wonke ngamanye. Ngoku ngokuhlwa nje ukuze sikhawulezise sinikhuphe kuselithuba. Yavuya ngokuba nikhube umgama omde njalo njalo nendlela nimele kukuthi nikhube ngayo nokuzinikela nimele kukwenza. Kwaye yabona loo nto indenza ndifike kwindawo apho ndingathanda nje ukuma ndihlale ndithetha nje ndisenza yonke into endinokuyenza ukuze ndincede. Kodwa xa ndilapha ndizama ukunyanzela yonke into endinokuthi ndibe nako ukuyenza ukukhupha uncedo lwalo mzuzu silapha kuwo ngoku. Ngoba ukuthabatha ukuba unika abantu okuninzi kakhulu ngexesha elinye ababi nakukhumbula. Ufanelwe kukuthabatha nje into ibenye uyibambe ngendlela eyiyo phambi kwaloo mntu athi ayibone loo nto. ukuze ke xa ithe yomelela entliziyweni yabo ngoko bayakuthi uze bafundise into enye inyathelo nenyathelo njengokuba sihamba ngoku nithandaze nibe nenkuthalo nikholwe ngoku ngokuhanje ukwenzela impiliso andicingi ukuba kukho nambuzo engqondweni yenu malunga nexesha esiphila kulo andikholwa ekubeni kukho umbuzo engqondweni yenu malunga nokuba uthixo uphakathi kwabantu bakhe na okanye hayi ndiyakholwa ukuba nonke niyakholwa iloo nto kwaye akho mathandabuzo engqondweni yam malunga noko kwaye ndiyabaza abantu bakuthi abahlobo bam abahlobo bakakristu abantwana bakakristu bayakholwa iloo nto kwaye kundinika uvuyo olukhulu ukubona ukuba xa usazi ukuba unomyalezo ovela kuthixo uze unikezele ebantwini ukuze ubone abantu beyihoya loo nto ngoko ukhangela emva uthi ndibulela wena bawo
oh
luvuyo olunjani ngoko ukubona abantwana besidla isonka abasithunyelweyo uyaqonda ukuba yayingumbono lowo kwiminyaka edlulileyo apha kanye kulo mnquba yinjalo loo nto isonka sobomi umzalwane Neville uyayikhumbula loo nto amandla ixesha lamandla ngoku masityhile ukuba niyakuthanda ukulandela ngokufunda okanye ukuyiphawula nje nje andikholwa ukuba kuyakufaneleka ukuba sibe nenkonzo ngaphandle kokufunda ilizwi likathixo sidlulise imzuzwana embalwa uba izawuba yinkonzo yempiliso okanye niyaluphi na uhlobo ndiyaqonda sonke akho bahambi phakathi kwethu ndiyakholwa kodwa sisonke siyayiqonda ukuba yintoni na impiliso asiyonto umntu othile akwenzela yona koko uthixo sele ekwenzele khona usindiso lukwakuloo mca mnye into inye yokuba ukuzisa abantu ekubeni bakholwe ukuba loo nto yinyaniso kwaye uthixo uyayifundisa elizwini lakhe aze ayiqondakalise kwabo bayakukholwa yiyo kuba wathi zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo uthi akukho nto engenakwenzeka kuthixo niyakholwa loo nto akukho nto engenakwenzeka kuwe kananjalo kuba zonke izinto ziyenzeka kubo uthixo ungumntu omnye kwabo bakholwayo kuloo nto yabona ngoko akukho nto engenakwenzeka kuwe isenzekela wena ukuba unokukholwa nje ngoku kokumkani bokuqala isahluko seshumi nesixhenxe ndifuna ukufunda iivesi ezisixhenxe zokuqala inkosi ithandile
and Elijah the Tishbite who was of the inhabitants of Gilead said unto Ahab
wathi uEliya wasetishbi wasezindwendweni zasegiliyadi ku-Ahabi ehleli nje uYehova wakwaisrayeli endimi phambi kwakhe akuyikukha kubekho mbethe namvula le minyaka kungengalo ilizwi lam lafika ilizwi likaYehova lisithi hamba umke apha ubheke empumalanga uzimele emlanjeni oyikeride okhangele mneyomgane
And it shall be that thou shalt drink there.
Wothi usele emlanjeni apho. Ngawisele umthetho amahlungulu ukuba akuxhase khona.
Notice, feed thee.
Qaphela, akuxhase khona. Hayi kwenye indawo apho.
So he went and did a
Wahamba ke wenza ngoka Yehova. Okanye ngokwelizwi ka Yehova. Waya wahlala emlanjaneni oyikeride okhangelene yoJane.
Of the brook.
Amahlungulu amzisela isonga nenyama kusasa isonga nenyama ngokuhlwa. Wasela emlanjaneni apho.
And it came to pass after a while
Uthe kwakuhamba ixesha watsha umlanjana ngokuba bekungabangakho mvula ezweni. Inkosi yongeze intikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo engoku ngokuhlwanje ndifuna ukuthabatha itekisi ephuma apho ebizwa ngokuba ukudla okukokomoya ngexesha lako ngale ntsasa besinemfundo ngokwenzela uthixo umsebenzi okanye ukuzama ukumenzela umsebenzi ngaphandle kokuba ibe lixesha elifanelekileyo yindawo okanye umntu ngoku lo kudla okukokomoya ngexesha elifanelekileyo lo mprofeti ueliya sazi kancinane kakhulu ngaye kodwa siyazi ukuba wayesisicaka sikathixo kwaye isicaka sikathixo salo yure ke uthixo usebenzise umoya wakhe owawuphezu ko-eliya sele usebenzise amaxesha amathathu kwaye uthembisa amanye amabini ngamaxesha amahlanu ngenxa yobabalo wawusebenzisa phezu ko-eliya wehla phezu ko-elisha ngokuphindwe kabini wawuphezu koyohane umbhaptizi kwaye umele kukuza nje ungene kumtshakazi wentlanga uphinde uze noMoses ukuya kugodusa amaJuda injalo loo nto ngamaxesha amahlanu athe uthixo athembisa ukusebenzisa umoya kaeliya kwaye sele eyenzile loo nto amatyeli amathathu ngoku lo mprofeti ubalulekileyo asazi apho evela khona siyazi uba wayengowase Tishbe kodwa indlela aweza ngayo sazi kancinane ngamaprofeti asazi uba bavela phi na uyanqaphazela njengokuba andazi uba kukhona mnye owaphuma kwibandla okanye owayenomlimo omxhasayo yayingabantu nje abaqhelekileyo ababengoyiki kwaye ngamaxesha amaninzi bengafundanga kwaye abazange babe nakubhala abakwenzayo ngokwabo uIsaya noJeremiya ababini kubo benza ukubhala okuthile kodwa le ndoda inkulu Eliya akazange abhale nento enye abaninzi babo abazange babhale mhlawumbi babengakwazi ukubhala kodwa babengamadoda awayengqwabalala akukho ndoda ebhayibhileni efana nabo abaprofeti bakudala badela isikumkani okumkani abantu inkonzo nayo yonke into enye bema ngokuqinileyo kwilizwi likathixo kwaye uthixo abaqhonakayo sokuba banyanisile babe ngabantu abazimeleyo nje abangqwabalala kakhulu kwaye lo Eliya wayengoyena ungqwabalala kubo bonke wayeyindoda yentlango wayevela entlango wayehlala entlango ibhayibhile ithe wayenxiba wayenoboya wayezijijele ngofelo lwegunze nentwana yesikhumba ufelo lwenkamela ujijelwe esimeni kuye ngenene enamabhobho ebusweni bakhe waye ndiyaqikelela ukuba wayeyindoda ekhangeleka igadalala kakhulu nangokuyijonga kodwa asange abazange bafe bonke abafanga bebonke ngemihla yebhungala se-19 abaninzi kuni bantu bakhe bayifunda i-19 Council of the Early Church baba befuna ukwenza umbutho ngalo baze bazaphule zonke ezinye iinkonzo bangene kuyo ibenye xa bathi banaloo nto e-19 kwibhunga amadoda angqwabalala anjengoelisha angena apho evela intlango esisa imifuno yasendle yodwa amadoda amakhulu angqwabalala kodwa isihlonitshwa abaphezulu phantsi kweconstantini njalo njalo balizolisa izwi lawo ngokuba lawo engabaprofeti ayisazi uba ukhozo lwengqolowa lwebandla elingumtshakazi lwalufanele ukuwela emhlabeni ngendlela efanayo neyokuba ukhozo lwengqolowa olwalukumyeni lwalufanele ukuwa ngayo emhlabeni kwaye nalo lulele apho isithuba sewaka leminyaka kungoko babhala ezincwadini namhlanje uphi lo thixo uthuleyo kwaye nokuma abukele abone abantwana bakhe abancinane begwintwa nabafazi bekrazulwa beba ngamasuntsu iingonyama zahlala esibhakabhakeni azange abi nanto ayithethayo ngaloo nto abalazi ilizwi olwakhozo lwengqolowa lumelwe kukuwa lungene emhlabeni angathini uthixo olilungisa ukuba eme akhangele unyana ongowakhe esifa etshicelwa njalo njalo kodwa oko kungokwelizwi kumele kukwenzeka kwaye yiloo ndlela ekuyiyo kude kube yile yure le ndoda yayiyindoda ebalulekileyo yayinesizukulwana esonayo phambi kwayo uAhabi wayengukumkani uyise ongaphambi kwakhe wayengumntu ombi ukusukela kusolomoni kwakukhonde ukumkani ombi omnye emva komnye kwaye le ndoda uAhabi owalawula 22 eminyaka kwasamari wayengoyena mbi kubo bonke wayengowexesha langoku ngenene wayekholwa kwinkolo ngokuqinisekileyo kwaye wayenze yonke into ngokomzekelo wangoku wayenawo amakhulu amane akhe abaprofeti bamahebhere wonke ngabanye befunde kakuhle beqeqeshiwe uthixo wamthumela omnye waze akabi nakuyikholelwa loo nto loo ke yayingueliya kodwa ueliya lo mtishbi wayeyindoda yentlango ingeyo ndoda ithambileyo wayeyindoda egadalala waye ngenye imini emva kokuba wahabi wayoneka ngokuba uthixo angabi nakuyinyamezela kwakhona loo nto wathetha kueliya entlango waze wehla ngendlela eya kwasamari njengokuba ndihlala ndiyiqaqisa mhlawumbi amabhovu amhlophe ethe gqi konke ebusweni bakhe impandla ibengezela elangeni amehlo amadala enqiniwe phaye mva ephethe intonga esandleni sakhe encumile ebusweni wanyuka wayangqo kumntana wabaisrayeli wathi akusayi kuwa nombethe loo nto ingathanga ndiwubize thixo sinike amadoda anjalo bona amadoda ayaziyo into ayenzayo ngo itsho inkosi ngoku sifumanisa ukuba phambi kokuba enze le nto kuba uthixo wayembizile uthixo wathetha naye kwaye ngoko ke wayengoyiki nantoni na wayengoyiki ngomyalezo wakhe kwakungena kwenzeka wayesazi ukuba kuya kwenzeka wayesazi ukuba wawungokwelizwi lenkosi kwaye wayesazi ukuba wayengumprofeti kathixo walo yure ngoko nokuba ukumkani wayeya kuyinqumlana intloko yakhe amfake entolongweni nantoni na abeya kuyenza yayingenzi mahluko kuye wayenomyalelo itsho inkosi kanye phambi kobuso bokumkani yayingumntu ongqwabalala njani kodwa phambi kokuba enze oku achaze kwangaphambili le mbalela enkulu kuba uthixo akayivumela ukuba isono sidlule singohlwaywanga kumelwe ukuba kubekho isohlwayo unceda ntoni umthetho ngaphandle kwesohlwayo ungana luncedo lwini ukuthi akukho mthethweni ukudlula isibane kuze ungabikho sohlwayo ngaloo nto okanye ungabikho sohlwayo sakuyixhasa ayinakuba ngumthetho lowo ngoko kukho isohlwayo kwisono kwaye xa uthixo esenza umthetho ukuze lo mthetho udelelwe ngoko kumele kubekho isohlwayo ngaloo nto kwaye esizwe sesiyaphule yonke imithetho yakhe babe nenkonzo enkulu babe netempile babe namadoda amaninzi afundileyo babe namaprofeti kulo lonke ilizwe benezikolo zabo bebakhupha ngokomatshini kwaye babe namaprofeti abaninzi babe nababingeleli abaninzi babe nababhali abaninzi kwaye babe nenkolo eninzi kodwa babekude kwilizwi likathixo ngoba uthixo wabiza indoda ngaphandle kwezo zikhundla zabo ngokupheleleyo waza wayithumela isiza noitho inkosi wayeqaphela indlela abakhathalela ngayo abangabakhe phambi kokuba athumele lo mprofeti nomyalezo wathi eliya yihla uyoxela ukumkani ubahabi ezi nto engoku xa wenza njalo uze umke kuye ngokukhawuleza kuba ndikwenzele indawo yakuya kuyo ngexha lembalela ndiyakukhathalela eliya ukuba ushumayele nje ilizwi lam wenze njengoko ndikuxelele khona ngoku ndiza kwenza umzekelo ngolulungiselelo lwakhe olukhulu ngokuhlwa nje lukaeliya nexesha lukaeliya ngale yure siphila kuyo ndiyakholwa ukuba lungumzekelo ogqibeleleyo ndicinga ngezizwe ukuba mna besinexesha lokubuyela emva kodwa ndifuna ukubeka ixesha elininzi kumca wokuthandazela ngoko ukuba sinokubuyela emva sibone uisrayeli wayethabathe ipalestina phezu kwesiseko esinye esiyithabathela kuso iunited states seza kule United States sabagxotha abahlali ababe ngamandiya sawuthimba umhlaba noisrayeli weza njalo ukungena ipalestina phantsi kokukhokela kukayoshua phantsi kothixo babagxotha babakhupha abahlali bawuthabatha umhlaba kwaye okumkani babo bokuqala babe ngamadoda anamandla udavide usolomoni namadoda amakhulu abongameli bethu bokuqala babe ngamadoda abalulekileyo uwashington ulincoln njalo njalo waza ekugqibeleni abongameli okanye okumkani baya bebola ngakumbi lonke ixesha saze sagqibela ngokuba nalo ahabi umzekelo buqu ofana nqwana lo mhla kwaye abantu babe ngabeli xesha kakhulu baze abafuna ukuva ilizwi linyaniso lenkosi kwaye ungaqikelela kumntu wanamhlanje onjalo into esiphakasenene sikathixo esinokuvakala ngathiyo kubo kuba wayephambene wayelahlekwe ingqondo yakhe kwakungena kubakho into enjalo babe ngabenkolo babe ngabenkolo kakhulu babe namadoda anyanisekileyo babe nabantu abanyanisekileyo babe ngabenkolo ngokukhulu ngoko wayesazi ukuba kuya kuthabatha okungaphezu kwemfundo nje ezakwalizwi eqhelekileyo kuya kuthabatha okungaphezu kwawo kwawonawugcina umyalezo oqhelekileyo kuyakuthabatha okungaphezulu nje kokushumayela ilizwi ukuze abe nokuqhekeza iintliziyo zabo ezingamatye wayesazi ukuba kuyakuthabatha uitho inkosi ukuthumela lo mgwebo ouhle phezu kwabo bantu ngoko wayesazi loo nto xa waphuma enoitho inkosi kwaye yayinguitho inkosi ukwalawona yayingumgwebo siyayibona loo nto kumhla wethu kananjalo siyayibona nakuphina umhla akukho ishiyekileyo koko ngumgwebo xa uthe wasiba ngapha yakomdla wenceba ngoku lo mzekelo apho ndiza kuvikelisa ueliya ngawo ibandla namhlanje ibandla lanamhlanje kanye phambi komgwebo wamkela lo myalezo ueliya wayemele wayekhathalelwe ngokwemveli ukudla kwemveli ngokuba yayingazifuna ngoku ngokwelizwi likathixo isithuba seminyaka emithathu neenyanga ezintandathu okanye ade ueliya ayibize naxesha nina usitsho eliya kuyakwenzeka loo nto ngoko wahamba wenyuka waya kukumkani wathi akusayibakho nombetho owayo ndide ndiwubize ngoko umthwalo lowo akunjalo ngomnye umyalezo lowo ke ngoku siza kuvekelisa leyo nembalela yokomoya namhlanje ngoku sisonke siqonda kakhulu ukuba kukho imbalela enkulu yokomoya elizweni namhlanje xa sithetha ngokomoya kwaye uyazi yona yayixelwe kwangaphambili ngabaprofeti kanye phambi kokuza kukakristu ukuba iyakubakho bathi kuya kubakho indlala elizweni kwaye isayikuba indlala yasonka sodwa koko iyakuba yeyokuva ilizwi likathixo kwaye loo mini ingoku ukuva ilizwi lenyaniso likathixo ngoku oku kukuzekelisa imbalela yasenyameni neyomoya isono nongakholwa abafundisi bobuxoki nabezinto zangoku ebandleni abathe balizisa kwindawo yokukuza komgwebo ozayo ngoko babemkile ekwilizwi likathixo nomprofeti wakhe baya kwindlela entla yobufundisi ngelizwi ukuba uyaqaphela apha kungelo xesha kanye apho uthixo ahlala evelisa into ethile kuba yena njalo akenzi into ade abe kuqala uyityile ebantwini kwaye uhlala eyityila ngabakhonzi bakhe ngoku kodwa ueliya ngeli xesha wayenendawo efihlakeleyo awathi uthixo wayimisela yena ukuba aye kuyo nantso into esifuna ukuyibona ngokukanye phambi kokuba sibe nomgca wokuthandazela ueliya wayenendawo efihlakeleyo ekubonelwe ngayo nguthixo ngokwakhe ngoku ibandla lizange limbonele ngayo ukumkani akazange ambonelele ngayo akazange azibonelele oko uthixo wabonelela ngendawo efihlakeleyo ueliya ukuze ondliwe lonke ixesha ngexesha lembalela apho kwakubonelelwa khona ngokudla kwakhe usuku nosuku kwakungafanelanga amangaliso yokuba kuyakwenzeka ntoni nangomso okanye amangaliso yokuba aziye ukuphela na izibonelelo uthixo wathi ndiyalele amahlungulu kwaye aya kukondla yinto emangalisa kakhulu ngumzekelo wendawo yethu efihlakeleyo kukristu xa ibhunga lehlabathi nako konke oko okuqhubekayo namhlanje lisithi iintsuku zemangaliso zidlule amandla amakhulu kathixo akhutshiwe emabandleni kukhangeleka njalo akusekho kwanto banayo mxina ehlokomayo necangce elikhenkcezayo yazi ukuba inyaniso loo nto nokumila kokuhlonela uthixo babe bawakhanyela amandla akho yinto enye kanyathe udavide wayenza ngale ntsasa ngenqwelo zenkabi wemka kwilizwi xa ilizwi lalimisiwe balinikwa abazange balifune ngoko ke babemkile kulo yiloo nto abayenzayo abo bantu bemihlaka eliya bemka kwilizwi babecinga ukuba babenalo ilizwi kodwa babengenalo ngoko qaphela ngoko kwi ngexesha yena wayeza kuhlwaya ongakholwayo wenza indlela yokuphuma kokholwayo ikwaye loo nto inye ayenzayo xesha ngalinye ngemihla awayeza kutshabalalisa ihlabathi ngayo ngamanzi wamenzela indlela yokuphepha unowa ngemihla awayeza kuyirhaxisa ngayo iyiputha wenza indlela yokuphepha kunqunyulwe ulwandle ngabantu bakhe indlela ayenza ngayo uthixo indlela yakhe kwaye apho kungekho ndlela khona yena uyiloo ndlela nguye loo ndlela ngoku siyaqonda ukuba sijongene neyenye yezi enye ezona yure zinkulu yathi imbali yazazi ayizo zixhobo nje zemfazwe ezineentloko zoko kukhanyayo ukudutyulwa bekude zineentloko kuzo esimele kukuzoyika zinkonzo esimele kukuzoyika yiyure lesiphila kuyo esimele kukuyikhangela ngoku qaphela kodwa uthixo wamenzela indlela ayakuphepha ngayo eliya kwaye uyenzile indlela ngenxa yabantwana bakhe abakholwayo ukuze bakuphephe oko ngoku umsindo nezinto eziya kuza ngokuba uthixo akanakuba ngumgwebo olilungisa kwabo bantu aze abathumele isohlwayo andityilisele isodom negomora andityilisele ikapenawum esazulwini solwandle aze agwebe ezo zizukulwana nesodom negomora aze asiyeke kwakuloo nto inye sisinde sikuyo siqiniseke nje ngokupheleleyo ngomgwebo njengokuba babeqinisekile ngokugwetya ngoku siqaphela ukuba xa ezinto zifika indlela entla yaloo mhla uthixo wavelisa indoda ngaloo mhla okanye wavelisa indoda xebe ukukhawulelana nemikhosi baze baphulaphula kuyo bacinga ukuba yayiphambene yayilahlekwe ingqondo yayo yayingumbaci nje omdala othile isidyenge esifuma entlango esikuphanjaniswa ngamahlathi kodwa nangoko yayinelizwi lenkosi ilizwi alisingisanga kuloo nto liyithethayo batsho namhlanje okulungile ibhayibhile yincwadi yezembali ndiyakholwa ukuba ndikhe nakubona oku oku ngoku bakubangayo ukuba ueva akazange adle iapile wadla yayintoni ndiyakholwa yayiaprikoso batsho ngoku yayiaprikoso engoko loo nto umosi akazange abakhokele abantu bakaisrayeli banqumle ulwandle olubomvu yayiliqela elikhulu lengcongolo phaa ekupheleni kwelinye icala lolwandle waze wanqumla ulwandle lwengcongolo ngokwakutheni ukuze amanzi amanzi abeludonga macala omabini banqumla kumhlaba omileyo ngoko impeketho enjalo kodwa uyabona iba ngumhlaba olo hlobo apho uthixo athoba khona ingqumbo phezu kwabantu oko kwenza loo nto bathi akukho nto injengezi nabantu benkonzo ngokwabo abakholelwa kwimimangaliso ndiyakunika iwaka ledola batsho ndibonise umangaliso ndibonise umangaliso bebengenakubona nokuba bekukho ishumi lamawaka ezinto ezenziwe phambi kwabo uba bona bayengena kuze bawone uthi lonto ayinakwenzeka oh hayi ayinjalo uEliya ngaxesha lithile wayesezantsi edothane waye umkhosi wabasamari wawuwelile wasininga isiqeko ukuze aluthabatha yena ngenxa yokuba babesazi uba kwakulapho amandla esizwe ayekhona ayekuloo mboni kuba ukumkani enye yaloo madoda yaxela ukumkani kwakwasamari yathi kuba uyazi uEliya umprofeti wasetishbi uyamxelela ukumkani wakwaisraeli into othetha ngayo kwigumbi lakho elisemfihlekweni wathi yani kulanda laa mfo kuloo mfo lo usithintelayo waze wonke umkhosi wakwasamari wanyebelezela wajikeleza ijothane babeyirhanqe yonke waze ugehazi isicaka somprofeti savuka sasisathi o bawo imikhosi sijikeleze konke apha sirhanqwe ngokupheleleyo wathi kuba baninzi abangakuthi kunabangakubo bona waze ugehazi wabhekabheka wathi andiboni mntu wathi inkosi thixo vula amehlo alo mfana aze amehlo akhe avuleka kwaye zonke ezonduli zazele ziingelosi neenqwelo zihleli jikelele imikhosi engabonakaliyo uEliya wahamba kanye waphuma apho waye ibhayibhile ithe wababetha ngobumfama waphuma waye kubo babezimfama bengamboni waphuma wathi nikhangela uEliya bathi ewe khangela yena wathi izani zamxela apho akhoyo wabakhokela kanye ekuhlaselweni wabasa kuloo ndawo kanye iphuma kuyo imikhosi yabafumana ngoku ibhayibhile ithe wababetha ngobumfama oko kuphelele apho waye abantu bazifama kakhulu ngokomoya namhlanje nangona inkosi uthixo ihlile phakathi kwabantu yenza nantoni na nezinto eyazithembisayo abanakuyibona unangoku bazimfama ngokwasemoyeni awamazi uthixo abawazi amandla akhe amakhulu ngoku siqaphela ukuba benza loo nto ngemihla kaEliya kwaye basayenza nanamhlanje uthixo ubabetha ngobumfama batsho ukuthi akukho mmangaliso akukho nto elolo hlobo konke oku yikwimihlali kwaye babethetha kwaloo nto ngoEliya ngokuba ekuthathweni kwakhe enyuswe aze uElisha athabathe indawo yakhe umfana wayenempandla esemtsha abantwana baphuma balandela emva kwakhe bathi mpandla endala kutheni unganyukanga noEliya nje yabona babengakholwa kuloo nto ekuqalekeni abantu emva kokuba izinto ezininzi kangako zasenziwe kwaye le ndoda inkulu yakwathixo yayitshintshiwe yangenzwa ezulwini ngenqwelomlilo kwaye abantu babengekakholwa kuloo nto baze bayeka abantwana babo babaleke emva kwale ndoda besithi mpandla endala kutheni unganyukanga nje yabona baze ke umprofeti wabaqhelekisa abo bantwana ibhere imazi yabulala amashumi amane anesibini abo ngoku qaphela namhlanje njengoba kwakunjalo ngoko babeka eyabo ingaqiso kwilizwi ngoku ukuba bafuna ukuyenza loo nto kuxhomekeke kubo oko kodwa bazama ukwenza thina sikholwe kuloo nto ibhayibhile yatsho ukuthi eli lizwi likathixo alizi ngokuzicombululela uthixo uzitolikela ngokwakhe uthixo uyalingqinela ilizwi lakhe kwaye yiloo ndlela alicacisa ngayo njengokuba ndatshoyo ngamaxesha amaninzi wathi ekuqalekeni makubekho ukukanya kwabakho ukukanya loo nto ayiswele kutolikwa yenzeka wathi intombi iya kumitha yenza njalo wathi uya kuthulula umoya wakhe wenza njalo kwaye wathetha ngemihla yokugqibela izinto aya kuzenza kwaye uyazenza loo nto ayiswele kutolikwa uthixo uzitolikela ngokwakhe akunamsebenzi oko kuthethwa ngabantu abanobudenge loo nto ayimisi uthixo nakancinane xa uyesu wayesemhlabeni wahlangana nokungako ungakholwa ngokude ulingane noku sinako namhlanje kwaye mhlawumbi kungangaphezulu kodwa akuzange kummise wahamba iqhubela phambili ukwenza nokuqhuba umsebenzi wakhe nothixo engqinela yonke into wayenzayo wathi andindedwa uba unam sibanye yena uhleli ngaphakathi kum asindim oyenza imisebenzi ubawo lo uhleli ngaphakathi kum kwaye ukuba ndiyenza imisebenzi yakhe ngoko ke musani ukholwa ndim kodwa ukuba ndiyayenza imisebenzi nibe ningakholwa kum kholwani imisebenzi yabona ngamanye amazwi bona ziphengululeni izibhalo watsho kuba kulapho nicinga uba ninobomi obunaphakathi khona kungokwazi izibhalo kwaye izibhalo ngokwazo ziyangqina ngam amen yenjani intetho zizo kanye izibhalo ezinixela ukuba ndingubani namna watsho uyesu kwaye zizibhalo ezinixela iyure esiphila kuyo nezinto endizibona zisenziwa uthixo ngokwakhe ephakathi kwabantu bakhe akukho nto inokuvusa abafileyo ingenguye uthixo akukho nto inokuzenza ezo zinto azenzayo ngoku ingenguye kuba ibhayibhile ithe isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade ngoku sibona umzila wangoku wabantu ngoko o iintsuku zemangaliso zidlule akukho nto enjengemimangaliso abantu bonke bangenwe imihlali pula 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 Elia um profeta ekwaza ngokuphazene nabo nesifundiswa selizwi zabo qaphela qaphela wathetha ngokungathi wayenguthixo ngokwakhe uElia wathetha ngokungathi wayenguthixo ngokwakhe umbethe awusayikuwa uhlezulwini ngide ndiwubize amen ewe mhlekazi umprofeti wayehlela ithuba elide kakhulu kubukho bukathixo abaprofeti betestamente endala okanye lonke ixesha xabo bephila phambi kothixo ngokude babele ilizwi umyalezo wabo ulilizwi ngokwalo wayekhumbula wathi itsho inkosi wayexhalo madoda ayenaloo miyalezo ivela kuthixo aze abuye egutyungelwe kangako ngokokude okwawo ukucinga yinoba loo nto yayichasene nengcinga yawo isenokuba ingakwazi ukubona ngokukho kodwa ayethetha ilizwi likathixo itsho inkosi akusayikubakho mvula ndide ndiyibize ow yenzani intetho leyo wayekubukho bukathixo kwaye wayengqinelwe ngokugqibeleleyo kanye wayekhumbula kananjalo oko kulandela nguAmos ahluko sesithathu vesi yesixhenxe inkosi uthixo ayikhe yenze nto ingathanga kuqala ityhile kubakhonzi bayo baprofeti wathi akusayikubakhona mvula inayo wathi kuqala bamhleka bacinga ukuba wayephambene laa mbaxi kodwa yabona wayenoyitho inkosi uba yayingayibuna kwaye uthixo phambi kokuba ayenze loo nto wayityila kweliya isicaka sakhe kwaye wayengqinelwe engumprofeti oqondakalisiweyo ngoko abantu babemelwe kuguquka kodwa endaweni yaloo nto bamhleka bathi o sinemvula eninzi amadama okugcina amanzi azele imilambo ibaleka kakuhle ibhayibhile ityhilo ukuba akuzange kubekho nombethwe isithuba seminyaka emithathu nenyanga ezintandathu yonke imifula nemilambo yoma kuyo yonke indawo yayingengomntu lo yayinguthixo ethetha ngaloo ndoda yayingundi nguye eyayinguye sihlala siyazi loo nto ngoko yena sifumanisa ukuba xa le ndoda isiza ithunyelwe isuka kuthixo imiselwe nguthixo inoyitsho inkosi wenyaniso umyalezo nomthunywa bayinto enye kanti ngokuba ithunyelwe ukuza kumela itsho inkosi ilizwi nelizwi ngoko yona nomyalezo wayo yinto enye indoda yehlelo phantsi kweempembelelo zobuhlelo iyona ebandla layo yinto enye isifundo sezakwalizwi phantsi kwemfundo yezakwalizwi eyenziwe lihlelo elithile isiso nomyalezo waso yinto enye imfundo yezakwalizwi yecawe isifundo sezakwalizwi ichanekile loo nto ngoko xa indoda isiza no itsho inkosi yona nomyalezo yinto enye kwaye ngethuba uElia weza no itsho inkosi yena nomyalezo wakhe baba banye kanye njengoYesu xa wezayo wayelilizwi uYohane ungcwele sokuqala ngoko ilizwi likathixo nomthunywa wesigaba yayiyinto enye kanye lonke ixesha kunjalo uYesu wayelilizwi elaliprofethiwe wayekopa abaprofeti bathi kuya kwenzeka intombi iyakumitha izale lo mntwana kudala kakhulu ekuqalekeni uthixo abaxelela wathi imbewu yomfazi iyakuyityumza intloko enyoka ize yona ityumze isithende zonke iziprofeto zazimelwe ukukhutshwa udavide wakhala bonke abaprofeti kuhla kwezo zigaba zexesha bethetha ngaye yayinguye elo lizwi libonakalalisiwe halleluya ngoko uyabona ukuba ndizama uyaphi na ndithethe nani ngokucace kakhulu ngale ntsasa niyabona ukuba igunya likathixo ophilileyo likwibandla eliphilileyo umtshakazi abagulayo bayaphiliswa abafileyo bayavuswa iziqhwala ziyahamba iimfama ziyabona iindaba ezilungileyo ziyaphuma kumandla azo kuba umyalezo nomthunywa yinto enye ilizwi lisebandleni emntwini ilizwi likathixo lalikweliya ekunyukeni kwakhe apho enoyitsho inkosi wathi ayisayibuna yayingengoeliya lowo yayinguthixo engaphakathi kweliya nditsho amaxesha amaninzi njengokuba inenekazi lenzulwazi lobukristu lakhe landixela ngaxesha elithile ndikhe ndayibalisa amaxesha amaninzi loo nto lathi mnumzana ubranham uqhayisa kakhulu ngoyesu ndathi ndiyathemba ukuba iya kuba yiloo nto yodwa endiyakuphendula ngenxa yayo laze lathi uzama ukumenza onguthixo ndathi wayengonguthixo lati oh wayengumprofeti wayendoda elungileyo kodwa wayengenguye onguthixo ndaze ndathi lungile ndibonise isibhalo sibe sinye esithi wayengenguye lati kwincwadi kayohane ongcwele kuthiwa walila xa waya kwingcwaba likalazaro kulungile ndathi ngokuqinisekileyo walila wayekuko kombini umntu nonguthixo wayengumntu elila kodwa wanyanzeleka uba abe nguthixo ukuze avuse ufileyo injalo loo nto ndathi wayengumntu elambile kodwa wayenguthixo edlisa amawaka amahlanu namagamaqebengwana ambalwa neentlanu zezintlanu injalo loo nto wayengumntu elele phaa emva esikhepheni kodwa wayenguthixo ngaphakathi kuye owayenokuzolisa amanzi kuba kutheni yena nomyalezo wakhe abe banye wathi mna noba wam sibanye uba wam uhleli kum wayeyinzaliseko yentloko buthixo ngokomzimba ndiyacinga ukuba yayisothusa kakhulu loo nto ngenye imini xa ndandisizisa izigaba ezisixhenxe zebandla ukuqalisa ngaloo nto andizange ndibe nakumkhupha uyesu emi apho enobo bumhlophe phezu kwakhe bunjalo ithe iinwele zakhe ezazimhlophe njengoboya bezimvu andizange ndibe nakuyiqonda into yokuba indoda enamashumi-amathathu anesithathu eminyaka budala ibe mhlophe okokhephu ndatsalela umnxeba isifundiso sasezakwalizwi esilungileyo isifundiso sasezakwalizwi sakwamoya ngumhlobo othandeka olungileyo ke yayingumzalwana ujack moore ulumkile yindoda eyingqondo wathi mzalwana ubranham yayinguyesu lowo esebuqaqawulini nantso into yamenza ukuba abe njalo emva kokuba esebuqaqawulini hayi andizange ndikholwe yiloo nto hayi ndathi ulungile mzalwana mo enkosi ndangena igumbini apho ndaqalisa ukuthetha nothixo ndathi abathi ayisalathisi sam ukuze ndimbuyisele emva kudaniyeli apho ithi waze weza unyangele mihla owayenenwelezi mhlophe koboya bezimvu ndathi nkosi andiyazi into emandiyithethe kwaye ndinoxanduva ngoko kwakuphambi kwaye ndiyakhumbula phambi kwamatyuni asixhenxe ukuba avulwe malunga nonyaka okanye ngaphezulu ngaphambili ndandithandaza apho nkosi yintoni le ndaze ndakhangela kwakumi phambi kwam kwakumi apho phambi kwam indoda kwaye yayingumgwebi yabe ithwele isigqubuthelo esimhlophe idade ezindala zemihla yokudala zazidla ngokuthwala isigqubuthelo senwele ezimhlophe ukubonisa ukuba zaziligunya eliyintloko engoko xa ndabona uyesu enesigqubuthelo esimhlophe ndathi oko kungqina inyaniso esiyaziyo yokuba yena uligunya eliyintloko uthixo wangqinela kwaloo nto inye kwintaba yokutshintsho wathi lo mnyana wam oyintanda mveli yena igunya eliyintloko ngoko phaa emva ekuqaleni kwamatyini asixhenxe xa ezo ngelozi zisixhenxe zehlayo zikulamo yepiramidi zema apho zandixela ukuba ndibuyele apha ndize ndithethe loo matyini asixhenxe kwaye uya kuba nam wandibonisa into awayeyiyo izinto ezazilahlekile ndandisoloko ndicinga ukuba ayetyinelwe ngemva encwadini kwaye engeyo nto eyayibhalwe ngaphakathi encwadini kodwa ajikela ekubeni oko kwazise ukuba akanakuyenza loo nto asiyo nto ithile ingabhalwanga encwadini yinto ebifihlwe encwadini kuba oyakuthi asuse igama libe linye kuyo okanye ongeze igama elinye kuyo ngoko yimfihlelo ebisencwadini kwezi zigaba zisixhenxe zebandla ngasinye kuzo savelisa imfihlelo konke ngobhaptizo lwamanzi nezinye ezizinto bathi bamfamfatha malunga nazo ixesha elide kangaka yaze yathi yakunyuka loo nto amaziba amakhulu okuhlola isibhakabhaka asezantsi ecalifornia ezantsi kanye emexico ngapha etusan yo yonke indawo bethabatha umfanekiso walo yayingumbono osisimanga umzalwana ufred sotman lowa uhleli phaa emva kunye nam nomzalwana ujin noman omi phaa emva babekho ukunyuka kwalo bawuthabatha umfanekiso nangoko abakazi into amalunga nalo apha kwixesha elithile elidlulileyo wonke umntu wayesithi khangela apha oku kukhangeleka kanje namaphiko ezongelosi indlela esongeke ngayo apho ngenye imini ndilijikela ngasekunene yayinguye lowo uyesu kristu ngokugqibeleleyo kanye njengoba uhoffman wathi wamzoba wayemi apho enesigqubuthelo esimhlophe entloko ekhangele emva ezizantsi ngasemhlabeni ebonakalisa ukuba yena uligunya liintloko amazulu ayayibabaza loo nto ibhayibhile iyayibabaza umyalezo uyayibabaza yinto enye nje yonke igunya eliyintloko enesigqubuthelo esimhlophe entloko ndiyayibona intebe yakhe emnyama ngaphantsi abaninzi bakhe babona lo mfanekiso sinawo phaa emva ujikele njengasekunene ubhetsi ecaleni ujonge nguye lowo kanye ngokugqibeleleyo ngokungathi ibiifoto yakhe bawujonge bewuvele kwicala lingelilo ufanele ukuba ujonge uvele kwicala elililo kwaye inkosi uthixo kuphela enokutyhila ukuba leliphina icala elilungileyo yijikele ngasekunene kwakho uyikhangele nguye lowo ngokugqibeleleyo kanye ngokungathi ibifotwe phaya phezulu kwitshelokuqala ndimbona wakhangela njengentloko kaHoffman ndandingazange ndiyibone ngaphambili kwaze kumnquba kaBilly Sunday kwinyaka emva koko ndayibona indlu yam ayizange yahlukane nokuba nomnye waloo mfanekiso ukusukela ngoko ngoko apha esibhakabhakeni oko kuthetha ukuthi ubhalo thixo ndambona apha phezulu kulo mbono apha phandle yinkwenkwe encinane nje apha phandle ngakulaa ndawo imi kuyo le ndlu yesikolo wayekhangele kangolo hlobo waye naku emazulwini kwiminyaka engamashumi amathathu nesithathu emva koko eyicacisa loo nto ukuba inyaniso yindlela akhangeleka ngayo leyo akukho nanye into eyifihlelo yembono yomntu othile njengasevatican banaye ukristu ozotywe phaa phezulu enentshebe encinane emhlophe isangqa okanye isangqa sentshebe sijikeleze isilevu sakhe esimalunga nesingatha seintubude sijikeleze umphezulu womlomo wakhe nangolu hlobo babiza loo nto ngokuba ngukristu loo nto indifaka kwingqondo yomzobi womgriki endakha ndawubona ngaxesha lithile kwiholo yakudala ebonisa into uadam noefa babekhangeleka ngayo babekhangeleka ngokwezilo okanye into ethile nantso into ingqondo yenyama enokuyicinga ngento ethile yomoya ndicinga ukuba uadam wayeyona ndoda into yakhe yaphila noefa wayengumfazi ogqibelele ngayo yonke indlela ngoku ingqondo yenyama iqokelela loo nto kwimbono izezabo ngoko uthixo ukuthumela atyhile loo nto ngamandla akhe loo nto kanye enzekayo apha ngemihla kaahabi ngoku simanza ukuba uelia wayenako ukuyithetha loo nto ngoba umyalezo weyure nelizwi likathixo umthunywa myalezo umyalezo nelizwi laliyinto enye ngokuchanekileyo umprofeti ilizwi umyalezo umthunywa umyalezo umyalezo yayinto enye uyesu wathi ukuba andiyenzi imisebenzi ebhalweyo ngam ngoko musanukholwa ndim ndilungile loo nto nayiphina indoda nomyalezo wayo iyinto enye kungoko namhlanje bengakholwa nje ekwenziweni kwemisebenzi kathixo kungokuba bawamkeli umyalezo kathixo abawukholelwa umyalezo kodwa kwabo bakholwa kwiyure kathixo esiphila kuyo ezi zinto zikukudla okufihliweyo cinga nje uthixo wayifihla kangangokude bajonge kuyo kanye baze bangayiboni kuyindlela enye awathi ngayo eliya wawumfanekisa umkhosi wakwasamari kuyindlela enye athi ngayo uthixo amfanekisa ongakholwayo ukudla kwenene ukuko komntwana ikholwa bambiza unowa ngoyibaxayo esakha umkhombe amehlo akhe evulekile kwilizwi likathixo nedinga kwaloo nto babeyibiza ngokuba kukuyibaxa yamsindisa unowa nosapho lwakhe yabona kwaloo nto inye loo nto abantu bayihlekayo yile nto sithandazela yona loo nto abantu bayibiza ngokuba impambano ibiza ngokuba ibalulekile loo nto ihlabathi liyibiza ngokuba ibalulekile uthixo ibiza ngokuba bubudenge kwaye oko ihlabathi kubiza ngokuba bubudenge uthixo kubiza ngokuba kubalulekile kukuphikisana nje kanye phakathi kokulungileyo nokubi uyesu kristu isekwanguye izolo namhlanje nangunaphakade khumbula waya kungena kwindawo efihlakeleyo yakhe ngecebo likathixo ngobizo likathixo nelizwi likathixo uelia wangena kwindawo yakhe efihlakeleyo ngolwazi lwangaphambili lukathixo icebo nobizo olwaluphezulu obomi bakhe nangokwelizwi ukuba leyo esiyondlela singena ngayo andazi uba sifika njani naphaya wayeqaphela phambi kokuba imbalela iqalise uelia wayangena kule ndawo yokufihlakala ngenxa yokuphila kwakhe umzekelo kanye ngokuba phambi kokuba umgwebo uqalise umtlitha ihlabathi ibandla sele likhutshiwe umthaka sele ekhethiwe kwaye ulindele nje phambi kokuba umgwebo uhlasele sele elingile esidla ukudla kukathixo onwabele izikelelo zikathixo nawuphina umntu okwiingqondo zakhe ezipheleleyo uyazi uba sijonge khona kanye sikwiyure yomgwebo kanye khangela umzalwana ubanks abaninzi baloo madoda balapha ngokuhlwa nje babemi phaa phandle kuloo ntaba ngaloo ntsasa kwaye ndifuna ukuthetha malunga naloo ntaba kwicawa ezayo kusasa inkosi ithandile ndinesityelelo esikhulu into ethile ethe thatha endingenako eneneni kuyingayixeli ngokuhlwa nje kodwa ndine yabona kwaye isoloko njalo nje lonke ixesha into enye yenzeka emva kwenye yabona ayizayi kupheza ukwenzeka kuba ingu itsho inkosi mntu ngamnye kuni apha amawaka aphindwe ngamawaka aya kuba sekhasethini andive ndimi ndisithi itsho inkosi kuya kuba nje nanje kwaye namaphephandaba nolinda ixesha babemelwe kukuxela ukuba kunjalo abazi uba okokumalunga nantoni na kodwa bakubonile abayazi uba intoni na kodwa bayibonile isenza ilizwi linyaniso ngokuthanekileyo simi apha ezantsi phezu komlambo nangelosi yenkosi yehlayo ngala mini kumashumi amathathu anesithathu eminyaka okanye ngowe-1933 okungoko yehla thetha izinto ezithethayo ndaphuma aye amadoda amaninzi emiphezu komnqeme apho athi bekuthetha ntoni oko bhili ndathi oko bekungekho ngenxa yam bekungenxa yenu ndiyakholwa mna ninanikholwa ndaze ndahamba nje ndabheka phambili ngoko umlungiseleli wathi kum wathi uthetha ukuba wena unodivesitengule mfundo uya kuya kulo lonke ihlabathi uthandazela abaphathi nabalawuli nokumkani ezinto ezinjalo kwaye wathi libala ngaloo nto andizange ndibe nakuyilibala yayikrolwe phezu kwentliziyo yam ngoku apha kumashumi amathathu nesithathu eminyaka emva koko yonke into awayithethayo yenzeka ngokuchanekileyo ngakendlela wathi iyakwenzeka ngayo unguthixo kwaye akanokusilela uhlala njalo egcina ilizwi lakhe yena musa ukulithandabuza ngoku qaphela wangena ngecebo lukathixo ulwazi lwangaphambili ubizo lukathixo nelizwi likathixo waya wangena ngaphambi kokuba imbalela ingene ngoku siyazi uba lo mgwebo ulindele ukuntlitha ndimi phaa endulini ngaloo mini umzana ubenzuzi omi apha sazahamba sinyuka induli mhlawumbi nokuyicaphula kwakhona ukuze ibe nokwakha ukholo lwenu ukulungisela lo mga ukuthandazela uza kwenzeka kweli shumi elilandelayo ishumi elinesihlanu lemizuzu ndandihamba nje phambi komzana ubanks yena waye ndiyacinga ukuba wayeshiye utata urubi xa wayegula wabe yena esiza emva kwam ndaze ndaqaphela buso bakhe bubomvu ndakhangela ngemva ndacinga ukuba induli inokuba inzima kuye ukuyinyuka ngoko ndaba kuyekelela kanye phakathi kwezo ntlango phezulu phaa ezindulini ngolo hlobo kanye apho ingelosi zenkosi savela khona sasijonge kwelo cala ngoko apho savela khona kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi koko njengokuba ndandinyuka induli ke umoya kathixo ndathi ndakujika ndijonge ngemva ndakhangela encotsheni yentaba wathi thabatha elitye uze uthi itsho inkosi uya kubona ukuqeqelo lukathixo kwiiyure ezimbalwa ezilandelayo ndaqhola ndelitye ndathi mzalwana ubanks andazi uba ngenxa yentoni na ndaliphosa emoyeni ndathi itsho inkosi uya kukubona ubuqaqawulo bukathixo wathi ingaba oko kuthetha urubi ndathi hayi andicinga uba oko kunento yokwenza nawe banks okanye urubi nawuphi na ndicinga nje ukuba bikukuthetha nje itsho inkosi kwainto yakwenzeka kwathi nentsasayelandilayo xa sasini apho amaninzi aloo madoda andazi uba mangaphi na ahleli apha ngoku kwakho ishumi elinesibini okanye ishumi elinesine ishumi elinesihlanu lethu sihleli apho kwathi ngequbuliso umlungiselo othile wenyuka weza kum wathi mzana ubranham wathi igama lam ndinguzibani bani wathi bendingomnye wabaxhasi bakho ecalifornia ndathi ndiyavuya ukuhlangana nawe mhlekazi utaclas mchuse wathi ndathi ndiyavuya ukuhlangana nawe ndabambana isandla naye wathi ke ngoku ndifuna ukukubuza umbuzo wathi uroy robertson ongosayinela izimali apha umzana uwoti terry nobhilly no o umzana umak anelly kwaye andazi ukuba yayingobani nabonke ababemi apho nam wathi ndifuna ukukubuza into wathi ingaba inkosi yakhe yakunika imibono emaphandleni ngolu hlobo ndathi ewe umzalwana kodwa ndiphuma apha ukuzama nje ukumka kuyo ukuze ndiphumle ndaze ndabhekabheka kanje ndabona ukudirha umkhulu ejonge kuye wathi mfundisi mchu ongavumelani nezinto ezithile kukwiliso lakho uya kuliphanyaza iliso lakho kamsinya ndibe ngugqirha wakho isithuba seminyaka emibini kwaye akukho nto ndinokuyenza ngalo ndaze ndajika ndajonga kuye ndathi yintono ndibuzela yona loo nto ugqirha wakho ukuxelele ngenye imini oko kungavumelani nezinto ezithile kwelo liso lakho wakwinzulu yemini malunga nentsimbi yeshumi elinanje kwaye wayinxibe iindondo zamehlo ndaze ndathi isizathu awuzinxibelanga ngenxa yokuba kulilanga kungenxa eliso lakho ukuxele ukuba uya kulahlekelwa lelo liso waze waqala ukulila wathi injalo loo nto ndajika kwakhona ndiphethe umhlakulo esandleni ndaze ndakhangela ndambona imi apho ejonge kum amehlo akhe ekhanya nje ndathi kodwa itsho inkosi awusayi kulahlekelwa lelo liso bendizingela naye kobusika kupheleleyo ubona ngcono kunam naye nabanina kwelo qela akazange kwaye ndabona inikazi elidala lithoba ikawusi zalo linyusa icala lelokhwe engumbhinqo yalo lathi nyana ukuba ubone umzana ubranham uzimxele athandazele inyawo lam ndaze ndajonga phantsi apho kwaye elincinane kwakhangeleka ngathi lithumba elincinane lijinga kwinyawo lalo ndathi umama wakho olinenekazi elingwewu nyana wam ndabona uxele phambi koba uhambe ukuba undibonile ndize ndithandazele inyawo lakho unethumba elincinane into enjalo ejinga elinyaweni lwakhe waphandle waquleka wathi linyaniso leyo ndathi umxelele ukuba angahlupheki liyakuphila ndaqala ukujika ndaze ndeva izwi likathixo lithetha lathi suka endleleni ngokukhawuleza What even doing that you take of Vela Epin Quitello? Tanning has no way of Funana Bacalaban to now can I? Pogondam Bella Pamina and the Tandas and Inan, Pogan Kalaba, Nicabacale, that you whom Peter Mamelo Centrona. He don't and I'm Sante, Kangela Pavanza and Dona Vira and Baron Pagogo, Alasaya Zika, Tango, we don't alone, it's Chonanga Pansi.
We're entering into the judgment.
Singana M. Quebeni,
never
I knew it.
But thanks be to God, we got hidden from
the
goodness of the
Lord. We never steal of Jesus Christ. Let me show Camilla. As Minella Paracobandu Marke. Amen. Mangena, where you want to get up on a Pagati, a pump of wine and Balella.
Thank God for being Mulla
Utico, Gombasi, and a pump of Bunquebungene.
Now is a time of coming out
from the Puma,
getting out of those organizations,
Christ,
getting the
Puma,
coming out,
and all
then he was
called in the
remember, he never left Pumbula, that
book.
And after the drought was about over,
What is the Lom Sologazi? Why Lom Sologazi? When the Zanga was hanging in the Manga Colayo, I taught your Paulo Ham and Kalem Banella.
So,
what is our Wambiza, Wampupa? What is our Elia Baben of Lom Sologazi Pilile? Baben is one of the Linan, Indominan, however, Melebuyo. Why Elia Wati, the Palm Nakala, who by it joined Gossi, Utum Panda, Saipella, Nekubule Ola, Saikoma, Utum Belo meaning Gossi Chico, Yak Tumelanga in Fool.
God
beggar Tiko Kala, it is like a Kala, Capella, Quacom Panda, Umbugo, Longa, Kangalam Pugo, Bakom Pugo and Pandi, Quacbako, all with Pugulayo, Talas Yavi Kangela. Kuba, Umpuba, Omele, Christ, to Kumigalo, Ogusa, Amakato, Emerald, Sumiso, Kanyan, and Tela, Guzaku, Dengamani. Kozongalunye lolom kubo kokumele kubalibe into enye ngokukhanekileyo oko kubonisa ukuba usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade yayini lizwi elo isonga sobomi silandela umyalezo ukungqinela ilizwi kunjalo namhlanje ezihlobo kunjalo namhlanje kuba isonga sobomi abathi abantwana badla kuso silandela umyalezo kathixo ukuze sibagcine bephilile ngexesha lembalela bekunokuthini ukuba bemi phakathi kwethu namhlanje bekunokuthini ukuba ebemi phakathi kwethu kanye ngoku ebeyakusebenza enze ngokuchanekileyo kanye njengoba wenzayo ngemihlawa esenyameni apha emhlabeni umthakazi uyinxalenye yomyeni ibandla liyinto enye noKristu imisebenzi endiyenzayo mna ndiyakuyenza nani
kwaye
lilizwi lakhe elayenzayo wasicela ukuba ezo zinto wazenzayo siyakuzenza nathi siqaphela apha kwakhona Uba ilizwi lingaphakathi kuthi naye lizile kuthi njengoba lenzayo kweliya ngalo mhla liyakwenza kwa into enye wayenzayo yena liyakondla ngezinto ezifihlakeleyo zikathixo ezifihliweyo kwihlabathi
oh
kwakhona oko kwenza umyalezo nomthunywa babe banye ukudla ukokomoya sele kulungile kwaye kungexesha lifanekileyo lakho ngoku Kwaye mntu ngamnye kuni angakudla ukudla ukuba uya kunqwenela. Ukuba ulungele ukunyebelezela usuke kuba konke ukungakholwa kwale yure. Ukuba ulungele ukungena kuKristu ungene kwidinga lakhe. Why could I send to Zaka? My life is a process in it. Who look at the first minute, some of the Tasman Tatu, Karanjaro, who are not the first minute in the first minute. Mel Mishankan and his father is telling you, Estelio, you are the first minute of Matana Sposo, Nakonga, I have went, Okan, the first minute of Matana Sposo, Kabe. Into our eyes again, the Michel Cre.
And how the prophet
Nanjara, who profeta Watonga, Papa Kanya, let me tell Kabe. Indlela yokusebenza ngayo nento eyakuyenza zonke izibhalo zikhomba kule mihla yokugqibela kwaye nguKristu lowo ukuba unokuzimela kuloo nto ngoku kuloo ndawo ifihlakeleyo ungadla ubone ukulunga nenceba kaThixo ukuba uyagula yikho impiliso apho. Nyakhumbula ngethuba uElisha emva koko wayebizelwe ezantsi emva kwalo mnikelo wokudla wayenawo uKristu waze wagcina indlela omhlolokazi iphilile ngawo qaphela ekuhambeni kwexesha emva koko ngethuba wabiza umlilo wehla uphuma emazulwini njalo njalo waqondakalisa ukuthunywa kwakhe nguThixo umoya womprofeti qaphela entlango ngethuba wancincapho phantsi komthi wamaqunube ingelosi yehla enohluba olunye lokudla yabhaka amaqebengwana yamondla kwaze kwathi emva koko kancinane yamlalisa kwakhona yaze yamvusa yayimphathele okunye ukudla kwamaqebengwana apho waye wahamba ngamandla aloo maqebengwana apho isithuba seentsuku ezingamashumi amane. Uzuko kuThixo isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Oh, indlela esimthanda ngayo ukudla ukokomoya ngexesha lakho. Akulunganga ukuthabatha isonka zabantwana usinike izinja. Akazange athethe kwaloo nto uYesu kumfazi womsirofeni wayethunyelwe kwabangabakowabo buqu injalo loo nto kwaye ngabo abo wayeze kubo akazange aye kwintlanga ke ngoku namhlanje utyelela intlanga ngexesha lazo kwaye akulunganga uthi kutheni ukuba loo myalezo ungaphumi uye kwezi ndawo zinkulu nje kwezi mfuselelo njengaphakathi kwamahlelo asikokudla kwawo asilobandla okokubizwa ngokuba kukudla kukudla komtshakazi kukudla okokomoya ngexesha elifanelekileyo kungabaququla bona kutyebe kakhulu kubo yabona yabona awunakuyenza loo nto kodwa kubantwana kusisonka kububomi kunguYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Siza kushiywa lixesha kakhulu ukuba siqalise umgca wokuthandazela ngoku ngoko masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje. Thixo othandekayo ukudla ngexesha elifanelekileyo ukudla okokomoya into ethile elingazi into ngayo ihlabathi indlela esithe seva ngayo inkosi yethu ithetha ngoba busuku okanye ngalaa mini phaa ezantsi esamariya kwakuloo ndawo inye uElisha wenyuka waya kuyo wathi uba umbethe awusayi kuwa ndide ndiwubize. Nanko uYesu emi apho exela abafundi bakhe bathi mfundisi kutheni ungadli nje wathi ndinokudla endingazi into ngako ngenene nkosi ukudla kwakhe yekukwenza ukuthanda kukaThixo ubona imisebenzi kaThixo ibonakalanisiwe ngeyure yakhe wayekho ukuze akubone oko kusenzeka andenzi into ngaphandle kokuba ubawo wam andibonise kuqala oko akwenzayo ubawo uyandibonisa koko endikwenzayo kwaye bawo kunjalo namhlanje. Ibandla ikholwa lenene umzimba wamakholwa unelungelo ekudleni ukudla okokomoya abathi abo bakho nje ngegama bangazi into ngako ihlabathi alinanto liyaziyo ngokudla bawo kodwa ibandla lakho abantu bakho umtshakazi onyana wakho uyakuthanda sinelungelo kwimpiliso yemizimba yethu xa oogqirha besilele sinelungelo kule nto okunye kokudla kukaThixo awathi wakunika ibandla lakhe waze wathembisa ngako ngomhla wokugqibela kubantwana bakhe abakholwayo kwaye bawo sincede ukuba sibe ngabantwana abakholwayo kuba zonke izinto zinokwenzeka kwabakholwayo siphe oko Thixo othandekayo koko sikucela egameni likaYesu amen. Ndiyakholwa ukuba uBhili undixele ukuba bawakhuphile amakhadi athile okuthandazela uba kukho umntu onondixela ukuba nguphi na unobumba okwikhadi lokuthandazelwa nantso kuphela into endiyifunayo silungile masabathe usi abe mnye ukuqalisa ide ndiqalise umgca wethu yabona ngoku basenokuba kuyo yonke indawo ngoku uba wonke umntu ke yabona ndiza kuzama le nto andazi nokwazi sinokuyenzana okanye hayi okanye ungenjalo singanomgca wokubiza ndihlale nje ndizole akunamsebenzi kum ukuba ndingakhetha oko ukuze ninyuke nje nize apha eqongeni okanye ndibe nomgca wokubizwa akunamsebenzi nangayiphi na enye indlela ndixhomekeke nje ngokupheleleyo kulaa moya uyingcwele ndixhomekeke kuye ukuze akhusele eli lizwi ndilishumayelayo Mzana George Wright.
I believe it.
Ngiyakholwa lilo. Ukusukela ntayikwenza ncinane nsihla ntiya kwindla kuni kuminyaka eminingi yadlulayo ngiphulaphulela ntakana ndala ehlela emthini ndakholwa kwalo myalezo omunye ndiyakholwa ukuba isekwa nguwo kulungile ndiyabona ukuba kuvuleka isituba apha emva somtha wokuthandazela kulungile ikhadi lomthandazo lingusina lokuqala lesibini lesithathu lesine lesihlanu izani kuqala nime kanye apha ukuba ukwazi ukuphakama uba ungaphakamisa nje izandla zakho abanye babo baza kuza bakuthwale Indoni, ikhadi lomthandazo usi oqala owesibini owesithathu owesine owesihlanu. Ke ngoku qaphelani, nina ningenakhadi lamthandazo. Ngoku andikhange ndibe namgca wokuthandazela olu hlobo ithuba elide ixesha elide. Bangapha bawukhumbulayo umyalelo wam xa sasakha lo mnquba apha. Kwathiwa umsebenzi womthumayelo wendaba ezilungileyo wenze akuzange kuthiwe ndandingumthumayelo wendaba ezilungileyo yabona kuba iyure iyakuza xa oko kuya kube kuguqulwe loo yure yafika kulungile ngoku yile yena awunako ukuqhuba ulungiselo olubini okanye oluthathu luhlangene ukwalusa nokuvangela ngexesha elinye awunako ukuba ngumprofeti uze mhlawumbi ube ngumalusi ngexesha elinye yabona kuba unemisebenzi eyahlukileyo ulungiselo lwahlukileyo kodwa inkosi yandinika oko ndimelwe kukwenza kumyalezo wam kodwa ngoko yathi umsebenzi womvangeli wenze luzalise ulungiselo lwakho kuba iyure iyafika apho bangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo kuba loo nto ayifikanga ngoku lonke ibanga lobuhlelo lindidanisile abanakuyinyamezela imfundiso ephilileyo kodwa ngokweenkaniko zabo bayakuzisa bangenisa abafundisi abangababo kwaye bayakujikela kwintsomi kwaye bayakwenza izinto ezinkulu zokuphanga njengoba uyambresi noyanes bamchasayo umosisi kodwa ungabinangqondo kwabo kuyakubonakalaliswa yabona kulungile ukulinganisa yabona indlela wathi ngayo uyambres waye uthixo osezulu uyazi oko kuphaya kanye kwikona elitye lalamnquba ukusukela ngowe-1933 kubhalwe ephepheni lebhayibhile eliphaya kanye khangela indlela abathe bayenza ngayo loo nto khangela ukuba kwenzeke ntoni na ukulinganisa ngokuchanekileyo kanye kwathiwa bayeke ungabinangqondo kwabo kuya kwazeka kwangendlela enye kwathi ngayo okuxa uyambres noyanes kwayiyo naku sikuloo mhla ndalibona ibandla ngoko xa sasibeka nje ilityele khona abantu babambelele kumangqameko efestile jikelele bemi bejikeleze iindonga zomnquba nantso ke kwaye babesathi xa kwavela oko abantu besixeko silapha bathi kwisithuba senyanga ezintandathu yina sinedola enye namashumi asibhozo esenti ukuze sakhe umnquba abaninzi babantu bomzi wokukhanda imoto besele begqibile ekubeni yaya kuba ngumzi wokukhandela imoto wabo kodwa nangoku isebuhlanti bezimvu zikathixo isinye isibini isithathu isihlanu isithandathu isixhenxe isibhozo ithoba ishumi usi wesithandathu wesixhenxe wesibhozo wethoba weshumi kulungile mna nkosi ndikutyalile ndiyakunkcenkceshela imini nobusuku hleze kubekho kuyakuthi kunyothulwe kwisandla sam khangela ekugxekweni akho hlelo lilixhasayo akho mabandla alithandayo kweli lizwe jikelele akukho bandlela kwamoya kweli lizwe akukho nto yenye inokuligcina liphila wonke umntu uthasele nobhaptizo lwamanzi wonke umntu uthasele nazo zonke ezinye ezizinto nosapho lwakuthi buqu utata wam ngokwakhe wandixhotha endisusa emnyango ndathabatha impahla yam ndayifaka ngxwane encinane yephepha ndemkandakusa enew albany kunjalo kodwa kwingozi ukusokola nemigibe sendiphumele lubabalo oluthelwa ndizisa ndikhuselekile apha sondela kumashumi amahlanu anesithandathu eminyaka kudala kwaye kwakutshanje ndimelwe kukwela umlambo ubabalo luya kundikhaphela phambili xa sele ndilapho iwaka leminyaka ndikhanya ngokwelanga asibana ntsuku zimbalwa zokucula indumiso sikathixo ngaphezu kwaxa siqalisileyo o indlela endimthanda ngayo uyesu ulilo lonke ihlabathi kum o kulungile bangaphi endi ndigqibele phi kwishumi ndingathabatha abangabanye abangaphezu kwabo kulungile ibingubani ishumi ishumi elinesihlanu kulungile usi weshumi ukuya kwishumi elinesihlanu nobani phina uba unako ukuphakama ungene nithini e kulungile usi weshumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini ngoko mayibe ngusi weshumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini ngoko iya kuba ngabantu abalishumi abangaphezulu niyabona niyabona apho umtha umi khona phaya asibaxinanisi ngoku ninake mna ngokupheleleyo asizukuthabatha thuba lide kodwa ngoku yenzani yure lixesha elinjani ndinqwenela ukuba abe wonke umntu ebenokuyithanda inkosi.
I wish that we could all just come to that
spot to realize the potential of this
ministry. Let's try it. What are we trying to do here? We are placing God's word.
Sibeka ilizwi likaThixo kuvavanyo. Uelia wenza kwalonto inye. Waphuma wenyuka indaba. Emva kokuba wayesazi ukuba wayethunywe esuka kuThixo ukuba enze loo nto. Wathi ngoku masiqonde ukuba ngubani na unguThixo. Makathi uThixo ophendulanga umlilo abe nguThixo. Babe abayedin bezijeca besithi kulungile ngokuqinisekileyo hayi abayedin babesazi uba umlilo usayi kuwa ngoko bakhala baqhubela phambili. Kodwa uEliya wayesazi ukuba uza kuwa kuba wayebona umbono osuka enkosini. Uthi wayebona umbono umhlekazi wathi akubeka ngendawo yayo yonke into wathi Nkosi ndenze konke oku ngomyalelo wakho kwaze ngoko umlilo waqala ukuwa. Xa ilizwi likaThixo ligcinwe lilonke ngoko luxanduva lukaThixo ukukhathalela konke okunye kwalo. Ucela ukuba ubeke phaya uze uqiniseke ukuba ubizelwe ukukubeka phaya ukuba ubiziwe uyakukhathalela konke okunye kwaloo nto. Ngoku naba abantu besiza ngalo mgca endiya kubathandazela ngoku kulungile ndimalunga nasedongeni ngoku kulungile ukuya kuqaleni komgca. Ngoku kuqala kungabakho kwindawo ethile apha kwesisakhiwo abantu abathile bangaphi apha abagulayo babe bengena khathi la mthandazo phakamisa isandla sakho yabona yonke indawo. Ngoku uyazi ukuba inkosi yethu kwaye ndiyakholwa ukuba iyakwenza njalo ukuba isekwayiyo izolo mhlanje nangona phakade yayiqhuba imigca yokuthandazela abantu beza kuyo kwimigca emikhulu izihlwele yabachukumisa yabasikelela. Ngoko yemisa ngaxesha lithile yathi ngubani na ondichukumisileyo yabhekabheka yaxela umfazi uba wayeyichukumisele ntoni na yaze yathi ithombo lakhe legazi laliphelile ukholo lwakhe lwalumphilisile. Kwakunokuthini ukuba lo mfazi wayejike nje wathi ke andazi nkosi le nto ndibe nayo ithuba elide kwakungenakwenzeka oko hayi kwakungenakwenzeka hayi kwakungathini ukuba wayethe kumfazi omsirofini ngenxa yelizwi ulithethileyo intombi yakho umoya ongcoleyo uphumile kuyo. Kwakunokuthini ukuba wayethe ke ngokunkosi bendifuna ukuba ukwenze oko ngale ndlela umoya ongcoleyo wawusekuloo ntombazana kodwa walindela ukufumana umntwana wakhe eyiloo ndlela yayithe uya kuba yiyo. Ngoku wasicela ukuba unokukholwa ukuba ungathi kule ntaba suka ungathangabuza entliziyweni yakho koko ukholwe ukuba oko ukuthethileyo kuyakwenzeka ungakufumana. Xa uthandaza kholwa ukuba uyakukwamkela uyakukwenzelwa. Sezinjani isithembiso ngoku indoda ishumayela ivangeli yasekuhlaleni ayikholelwa kuloo nto konke ingaphakama ibheke emnyango ijonge ngaphakathi okanye ime apho ithi ke lelinye nje iqela labaqinqeleka abangcwele ihambe imke yabona. Kodwa ayazi ukuba oku kukudla okufihliweyo ayazi ukuba oku yinto eyimfihlelo efihliweyo kuyo ayazi loo nto ilusizi yingqondo ezela udwayinge imfama ibe ingayazi loo nto yabona yinto embi leyo. Ow Thixo mandiyife kuqala kodwa ungaze undenze ndibe lolo hlobo kungcono ndife ewe mhlekazi kunokuba ndenze loo nto. Kwaye ndiyacinga ukuba umntu ngamnye kuthi anganqwenela oko asinonqwenela oko kodwa ngoku uThixo uthembise ezinto ngemihla yokugqibela. Kumalaki isahluko sesine uthe uYesu Kristu uya kuhla linganise yena esenyameni yomntu njengoba wayenjalo yena esodoma injalo loo nto kwaye wathi ihlabathi leyo uba kwimo yasesodoma kwaye njengoba kwakunjalo ngoko inyana womntu uya kuthilwa ngalo mhla. Yabona le ndoda ehlayo ikwimoya womntu eyayingu Elohim ngoAbraham ngaphambi kokuba lo nyana wesithembiso afike. Khangela ukuba yayintoni na uAbraham uthe yayinguThixo waye ibhayibhile ithe kwakho amadoda amathathu aweza kuye enothula ezinyaweni zawo ukuhamba ahlala phantsi adla njengabantu kwaye uYesu wathi kanye ngexesha apho ihlabathi liyaba kwimoya yaseSodoma ngoko unyana womntu uya kuzityhila kwakhona. Hayi unyana kaThixo unyana womntu yabona uya kuzityhila. Ngoku phawula oko ndawanye noko umprofeti wokugqibela wakuthethayo niyabona ndiyakunithumela uEliya umprofeti yena uya kubuyisela iintliziyo zabantwana emva koyise yabona umyalezo wokubuyisela eBhayibhileni nonyana womntu uya kube ezityhila ngalo mhla ngalomuhla ukuvakalisa kwesigaba sokugqibela sebandla umthunywa wesixhenxe imfihlakalo zikathixo ziyakwaziliswa ngalomuhla amaqhina asixhenxe ayakuqhaqwa iimfihlelo zala mabandla nezinto ezinjalo ukuba enze kanjani na noko kwenze njani oko kwenzekayo yabona abayazi loo nto uyesu wathi bafarisi indini bazimfama wathi ukuba imfama ikhokela imfama saye kuthi zeyele ezombini emhadini yabona naso isizathu sokuba apho bantu babe abayiboni loo nto iimfihlelo zalo zingawo noma iqina ngalinye kwamabandla lenza umbutho langena kuwo kwaye yenye yezinto ezifihlakeleyo ezizangalunganga phambi kothixo leyo uyayibona gqirhali yabona khangela yiyo nanto kanye apho ikhoyo into leyo yenye yezinto ezifihlakeleyo bazenza umbutho baze yabona baze ngokupheleleyo bangaphandle kwentando kathixo kwaye yiloo nto eyakuthandalaziswa ngemihla yokugqibela ize ikhokelele abantu ingabasi kumgaqo okanye ihlelo koko ibabuyisele kwinyaniso yelizwi kwaye ilizwi lenyaniso liyakuza kwiqela elithile labantu kwaye unyana womntu uyakuzityhila phakathi kwalo isekwanguye izolo namhlanje nangunaphakade ow bethu ow ndiyayithanda loo nto ndiyathanda ukuqhayisa ngayo ndiyakuthanda ukumenza mkhulu phambi kwabantu andimele ukumenza mkhulu sele mkhulu kakade uphakame kakhulu kangangoba unakudlula phezu kwakhe unzulu kangangoba unakungena phantsi kwakhe ubazi kangangoba unakumjikeleza kwayena ngoko unayo indawo yakhe entliziyweni yakho awunakumamkela imangalisa njani inkosi yethu ngoku masizole ngenene wonke umntu
Now we've talked about this.
Ngoku sithethile ngale nto. Ngoku nantsi eyona nto ukuba ingaba inyaniso. Ngoku kusenokuba kukho abathile abangaba semzini apha. Ndisenokuthi ukuba kuni. Ukuba uKristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi. Ebeyakwenza ntoni kulo mzuzu? Ebeyakwenza kwaloo nto inye wayenza xa wayelapha ngaphambili. Ngaba kunjalo? Ukholo lwabantu lungachukumisa ingubo yakhe. Kwaye angajika njengowenzayo kulaa mfazi equleni waze wenza njalo nakwezinye iindawo kwaye wazitsalula iincingane zabo ngoku uthi ngaba ebeyakundiphilisa ilizwi lakhe lithe sele yenzile loo nto kodwa into inye ukuthi azazise ukuba ulapha ngoku ukuba bevelele kuthi ngomzimba wenyama ukhangela kanye uchanekileyo njengentloko kakristu ekumashumi amathathu anesithathu kahofner negazi liphuma ezandleni zakhe njalo njalo enamanxeba ezikhonkwane wonke bendingenakuyamkela hayi 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 xa esiza ngokwakhe onke amehlo ayakumbona lonke ulwimi luyakumvuma kwaye njengoba umbane usiza kuvela empuma uye entshona uyakuba njalo yabona asikholelwa kulaa maqela abayibaxayo neziduko sikholwa ukuba uthixo ulilizwi kodwa uzifaka emzimbeni ngokwakhe ethabatha umzimba wakho nomzimba wam aze akunike izipho andinike izipho kuze kuthi ngezipho azazise nako ukudla kufihlakeleyo akunamsebenzi nokuba angazazisanga ngakanani nangam wena umele ukukholwa yiloo nto umele ukuba ube nesipho sokholo njalo ukuze uyikholelwe ke ngoku ukuba uya kuzibonakalalisa ngaloo ndlela ningakholwa kuye ngentliziyo yakho yonke uyakukholwa kuye hoy indlela ekumangalisa ngayo silindele nje kuye silindele nje ukubona okwakuthethayo nantsi indoda imi apha andizange ndiyibone ebomini bam ngokwazi kwam ikhangeleka ilungile yomelele indoda ephilileyo ngeliphandle injalo andazi nto kodwa imi phaya ngoku ndinokuya ndibeke izandla kulaa ndoda ndiyithandazele ndiyicele ukuba ikholwe ingema apha ithi kum ithi ndifuna ukuba uthandazele uzibanibani kwaye ndinamagongoma ahlileyo ndinentloko njalo njalo neziloo nto esemathunji nesifini sam okanye into ethile yona yona andazi ndingathetha nayiphina kwezo zinto ndingathi kulungile mhlekazi mzalwana ndiza kubeka izandla zam phezu kwakho ndikuthandazele loo nto ingaba ilungile ngokugqibeleleyo nantso okanye into esiye sayenza konke kuhla kwezigaba ingaba kunjalo kodwa khumbula uyesu wathi iyawuba into eyahlukileyo kanye nje kwixesha lokuza kwakhe njengoba kwakunjalo ngemihla yasesodoma kwaye indoda eyinyukayo yayize ngomva ententeni apho usara wayekhona yaze yathi hayi abraham abraham yabona wayengu-abraham kusuku olungaphambi koko kodwa wahlangana nombono yaze inkosi yamxela ukuba yamtshintsha igama lakho Waye apa inkosi ngokwayo ituma indoda isidla isela kunye naye yathi Abraham uphi umkakho uSara SARAYI wathi usendendeni emva kwakho yathi ndiza kungwendwela okwedina lam kwiminyaka engamashumi abini anesihlanu yadlulayo waye uSara waba uzihlekela yathi ke uSara uhlekile entendeni kanye ngoko esithi ndingaba nakho njani nakubakho ezi zinto ingaba ikho into enokumnqabela uThixo yabona ayikho hayi mhlekazi ngoku yathi uYesu wathembisa ngaloo nto yena unyana womntu olizwi niyakholwa iloo nto uyakuza ngemihla yokugqibela azityile ngexesha liyakuthi ihlabathi libe njengeSodom neGomora niyakholwa ukuba yinyani leyo phambi kokuba sifumane umthandazo omnye abanye benu phaa phandle bathandaze babone ukuba unyana womntu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade cela nje ubone ukuba unjalo na uthi nkosi le ndoda yindazi kodwa ndiyazi ukuba wena isekwanguwe izolo namhlanje nangona phakade ubone ukuba uxela loo nto na ewe mhlekazi ngoku uphakamisa intloko yakho komzuzwana nje kusemva kwam ngumntwana uyavutha khona ngoku ngumkhuhlane yintombazana encinane uvela ngaphandle kwale dolophu lo mntwana unenkathazo yesisu injalo kholwa nje kuphela ngoku ingaba yiloo nto awathi uyakuyenza andizange ndimbone laa mntu ebomini bam uthixo osezulwini uyayazi loo nto le ndoda ilapha ikhangeleka yomelele isempilweni kodwa yabona esasithunzi phezu kwayo phaa ngoko kuthetha ukuthi ngaphandle kokuba uthixo ayincede ayisayi kuba lapha thuba lide inomhlaza usemphungeni wakho inomthwalo entliziyweni yayo ngenxa yenkwenkwe encinane umntwana omncinane ingaba kunjalo uyakholwa ukuba uthixo andixelela ukuba yintoni na ingxaki yalo mntwana unako unokuhlasela okuncinane kungabikho zingqondweni okwimo yokuxhuzula usandula ukuba nokunye kutshanje kunjalo kusasanje waye uyakholwa ukuba uyakuphila ukuze uyikhulise loo nkwenkwe yaye iza kuphila uphi apho akhoyo uCharlie Cox uphi Charlie uphi bendicinga ukuba ukho apha ngokuhlwa nje nam ngapha uCharlie Harry uphi uLarry ngaba ukho inkwenkwe yakhe encinane yayinale nto inye ngokuchanekileyo into enye undawoni Larry yiza apha umzuzu nje lungile naku ke nanti inkwenkwe encinane apha eyikwanale nto inye uyise wayo nonina bangabahlobo bam abalunge kakhulu iminyaka eyadlulayo ndandiphaa ezantsi kwaye le nkwenkwe incinane yayihlaselwa kukuxhuzula kusuke nje kube mnyama kuphele kuyo yayisisifo sokuxhuzula ndasibamba kuloo nkwenkwe incinane ndacela uthixo ukuba iphilise ayizange iphinde ibe nako ukusukela ngoko nguyise wayo lowo unina wayo uhleli apha kwindawo ethile kwaye nantsi inkwenkwe incinane esiqusayo ngoku uyakholwa mhlekazi enkosi Larry uyakholwa mhlekazi wanga uthixo wezulu ngakunika kwaloo nto eyinye nawe nokuze ube nokuphila uze ukhulise loo mntwana thixo kusikelele masithandaze thixo othandekayo mncede thandazela ukuba inxeba yakho nobawalo ibe phezu kwakhe imsikelele egameni likayesu buyela emva elouisiana ngoku onwabile udumise uthixo ngenxa yayo ow ewe ebevela elouisiana ngokuqinisekileyo bekulapha ngakwichibi icharles njalo yabona ndinako ubamba iingcinga zakho ngoku makabongwe uthixo kulungile unesicelo malunga nento elungileyo ufuna ukufumana usana sele unabo abantwana isibini sabantwana kodwa ufuna omnye wanga uthixo osezulwini angakunika yena dade wethu ndiza apha ndifuna nje ukukubeka izandla thixo othandekayo nika lo mfazi unqweno wentliziyo yakhe ngoba usisizathu esibalulekileyo egameni likayesu amen ngokuhamba umfumane lo mntwana uthixo mthixo olungileyo niyakholwa iloo nto wazi konke esikusweleyo uyabonelela ngokuphelisele kwintswelo nganye ukuba siyakholwa yiloo nto.
He said, if thou canst believe.
Wathi ukuba unokukholwa. Ndakhe ndasibahamba isandla sakho kwindawo ethile. Andikhumbula uba kwakuphina kodwa kwindawo ethile ndakhe ndakubamba isandla.
I don't just exactly remember.
Andikhumbuli nje kanye kanye kodwa sasikwindawo ethile namhlanje kwindawo ethile kodwa andazi uba bekuphina. Kodwa akukho apho into esize kuthetha ngayo apha ulapha ngokuza kuthetha ngayo okanye uze kuyithandazela ufuna ukuba uthandazele omnye umntu injalo loo nto. Yena akakho apha useGeorgia uyagula akaguli nje kuphela ngokwasenyameni koko ugula ngokomoya ngumzala wakho. Uyakholwa ukuba uThixo uya kuyinakekela le nto ngenxa yokuba ummele? Uyakholwa? Yiza apha masithandaze kunye. Thixo othandekayo, nika le ndoda umnqweno wentliziyo yayo ukuze ibe nokuhamba ifumane le ndoda ikhala ifuna uThixo. Egameni likaYesu siyakucela, amen. UThixo akusikelele, musa kuthandabuza, kholwa ngentliziyo yakho yonke. Kunjani? Ibingokokuba ndingafiki kwesakho isandla ukuze ndisibambe ngoko ngoku uyawuba ukhuphe isandla sakho bendiqaphela into ethile. Ibisisithunzi esimdaka kakhulu simnyama naso isizathu ndiyazi ukuba ndikhe ndasibamba isandla sakho bendiya kufumana kulolo hlobo yabona kodwa ngumhlaza. Uyakholwa ukuba uThixo unako ukuwususa? Usebeleni lakho kwicala lasekunxele uyafuna ukubuyela emva eCarolina udumisa inkosi ngenxa yokuba uphilile akunjalo? Yabona ukuba ndithetha ukuthini na standards. Thixo othandekayo, egameni likaYesu Kristu lo ukhoyo ngoku abantwana bezidla isonka sikaThixo wanga lo mntwana naye angaluvuyela ukholo isonka sikaThixo amnika sona ngoku ukuze aphiliswe wanga ngahamba aphile egameni likaYesu. Amen. UThixo akusikelele mzalwana, kholwa ngenhliziyo yakho iphela. Kunjani? Asiloxesha limangalisayo. Kukhangeleka nje njengokoyikeka okuzinzayo phezu kwabantu okanye kuvakala ngolo hlobo iindlebe zam ngokungathi kukho into ethile eqhubekayo. Kusenzeka nje ingxolo enjalo ngolo hlobo yabona? Sisonga sabantwana yabona? Sesenu, sesenu, ayiso sam, sesenu. Ndinombulelo kakhulu kanye ngexesha langoku andazi ndiphilile mna ngokwazi kwam kodwa kwisonga kum kananjalo xa ndiswele. Sisonga kuni yinkuthazo kuni bangaguli nokugula okuzisa nje iintliziyo zenu zinyukele phambi koThixo kungexesha elifanele kanye ngoku oko wathi uya kukwenza njengokuba wakunjalo ngemihla yaseSodom uya kuba njalo ekuzeni konyana womntu xa unyana womntu ayakutyhilwa yabona. Kwaye yabonani ndithumela uEliya umprofeti phambi kokuba ifike imini inkulu yoyikekayo yenkosi wabuyisela iintliziyo zabantu emva kuyise yabona yabona izinte amalungisa ahambe phezu kwabangendawo uthuthu bayakuvutha njengeziko yabona umhlaba uyakuba njalo. Yabona ukuba iza kuwa phaa ngaphesheya kwaye intabamlilo iyakuthi sa phezu komhlaba amazulu ayakutsha. Oh liwala phakade banenceba kum ngoku nangoko. Kunjani? Kulungile. Inye into unenkathazo yobunenekazi inkathazo yobufazi unazo nezinye izinto unokuphatha uphazi boba budala nje bokuba phaa ukungaphatheki kakuhle nazo zonke izinto kodwa unomnqweno kananjalo lo ngokwamkela umoya oyingcwele unjalo nantso into ekuyiwo. Uyakholwa ukuba uvume yonke into? Uyakholwa ukuba xa ndibeke izandla phezu kwakho ndicele uThixo ukuba ayenze loo nto umoya oyingcwele uyakungena? Uyakholwa iloo nto? Masithandaze. Thixo othandekayo, ndibeka izandla zam phezu kwalo mfazi ngokwenkqubo okupostile ndicela ukuba amkele ubhaptizo lomoya oyingcwele egameni likaYesu Kristu wanganga wamkela. Amen. Musa kuthandabuza, ungowakho yabona? Ungowakho usisonga sabantwana ube nokuziva okuncinane ungakuphelekanga xa bendisithi inkathazo yobufazi kanjalo kuba yiloo nto obunayo kananjalo. Ngoku uyakholwa ukuba uyaphila ngoku hamba ubulele nje inkosi
unjani
uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke uyakholwa ukuba uyafana nako kudla njengoba ukhade usidla kwithuba elide eladlulayo kulungile hamba uthi ndiyakubulela nkosi ndiyakholwa eloo nto ubukho benkosi uyakholwa ukuba inkathazo yomqolo wakho iyakukushiya kwaye uyakuphila kulungile hamba nje uthi siyakubulela thixo othandekayo kwaye uthixo uyakupha loo nto uyakholwa ukuba uyakuphila inkosi iyakwenza uphile kwaye akusayi kuba nankathazo yamathambo uyaba ngophilileyo ube sempilweni uyakholwa loo nto hamba umbulela uthi nkosi ndiyamkela loo nto ngentliziyo yam yonke kwaye ndiyakholwa yiyo yintoni endikholwa yona nonke apho malunga nale nto wena apha kanye beka isandla sakho phezu kwalaa mfazi uhleli kanye ecaleni kwakho apho mxele ukuba imithambo ephumbileyo neyokuqaqamba kwamalungu iyakumyeka xa the thixo kusikelele uyakholwa ukuba uzawuphila ngoku goduka ube thixo kusikelele hamba indlela yakho uthi ndiyakubulela nkosi yesu uyakholwa ukuba inkathazo yobufazi iyakumyeka nawe kwaye uyakuphila hamba uthi ndiyakubulela nkosi kunjani kutheni bethu bethu ndiyalazi igama lakho ndandikade ngethuba ndabingumhleli kwibandla lasebhaptizi ngutotten udade udela totten ukhathazwa ngumqolo ngoku uza kuphila uyakholwa ukuba uza kukuphilisa uyayikhumbula into eyenzekayo ezantsi phaya kwibandla lasebhaptizi lasemilton kwiminyaka eyadlulayo usengulo thixo mnye namhlanje uthixo akusikelele dade wethu George Wright uphi uyakhumbula bethu okunjani uyakholwa ukuba nje ndibeke izandla zam phezu kwakho ndinale ntambiso uyakholwa ukuba uyakuphila izapho egameni likayesu kristu wangangaphiliswa amen iba nokholwa
ulungile
uyakholwa nonke ngentliziyo yenu yonke
now
ngoku indlela le oko ekuzisa ngokucace ngayo iinkumbulo zakudala ubonela nenekazi andikhumbula igama lalo phofu kodwa ndi ngutotten kunjalo o ewe intombi yakhe yayingubhethi kunjalo injalo kanye loo nto ningacingi ukuba ndishiywe zingqondo ndibulolo hlobo kancinane uyazi ukuba nje andikwazi ukuyicacisa buyela mva inkathazo yomqolo wakho iphelile nkosazana hamba udumise nkosi uthi ndiyakubulela nkosi uyakholwa ukuba inkathazo yentliziyo yakho iyakulunga nayo hamba nje uvuya uthi ndiyakubulela nkosi yesu ukholwe loo nto kulungile uba nokholo ngoku musakuthandabuza yiza nkosazana uyakholwa ngentliziyo yakho yonke unezinto ezininzi ezingalunganga kuwe unenkathazo yomqolo kananjalo uyakholwa uba uthixo uza kuphilisa kulungile hamba nje uvuye nguye nguye lowo ukwenza uzive kunjalo bulela inkosi thixo akusikelele dade bayethe mfana uyakholwa uba uthixo uyakuphilisa kumeko phathuphathu bala mntwana ayenze ilunge uyakholwa iloo nto kulungile bayethe tomi mandibambe isandla sakho thixo othandekayo susa loo nto ingcoleyo isuke kule nkwebo encinane yayihanga ingaphila ibe sempilweni eqhelekileyo egameni likayesu amen thixo kusikelele mzalwana uyakholwa iloo nto akunjalo uze kuphile musa kuthandabuza konke usemtha kakhulu uba ungade ube nenkathazo yentliziyo uyakholwa uba uthixo uyakwenza uphile hamba uthi ndiyakubulela nkosi ngokundiphilisa uyakholwa uba uthixo uyakuphilisa inkathazo yesisu akwenze uphile hambela phambili uvuye uthi ndiyakubulela nkosi usenguthixo akanguye yinye kuphela into enimelwe kukuyenza kukholwa nje ayinjalo loo nto niyakholwa kunyana womntu ngemihla yokugqibela bekukho into ethile enzekileyo apha kumzuzu ombalo edlulileyo kwaye andinako ndizama ukufumanisa kuba bekuphina kukho umntu obe nokholo waza wenza into ethile okanye mhlawumbi ndiyawuyifumana kuxawezayo okanye xa ndinokuba nako ingaba nantso kwakhona uphakamise isandla sakho uyakholwa uba uthixo angayiphilisa inkathazo yentliziyo akwenze uphile aphilise intombi yakho le yayiphaa phandle uyakholwa iloo nto nkosikazi nef uyakholwa uba uthixo leonef andikwazi kodwa nguwe lowo nenkathazo yentliziyo nentombi yakho incinane ikhathazo zizintso uyakholwa ukuba iyakuphila ukholo lwakho luyakuphilisa kholwa ngentliziyo yakho iphela wena phaa emva equleni umi phaa emva ukhathazwa sisisu uyesu kristu uyakuphilisa isekwanguye izolo nomhlanje nangona phakade beka isandla sakho ngaphaya komnye naye ngokunjalo ngoku
Oh, think of the hour where we're at.
Oh, singanga yura esikuyo, singanga xesha. Singa kuba sibukho kuye Jesu Kristu kanye. Ngiyana kaThixo. Wathembisa kuba uya kwenza lento, ngisha ukugqibela. Ngibeke izandla phezu kwesitshefu.
Here God.
Thixo othandekayo, sithandaza ukuba usikelele izitshefu ukuze kuphiliswe imizimba yabo bantu ngegama likaYesu Kristu. Ngoku izandla zenu ziphezu komnye somnye, umntu ngamnye kuni ulilungu lomzimba kaKristu.
The same Holy Spirit that promised
me
the secrets of the heart to do these things,
you get it in you. You are the one who is in your hand.
Now he said this, these nine shall be
healed
in your
hand.
If they lay their hands on the sick, they shall recover. Now don't be looking for yourself. You want to lay your hands on the sick, you want to lay your hands on the sick.
Kwaye ngoku masithandaze kunye. Kwaye kwanga kuna kubakho umntu ubuthathaka kwesakhiwo. Singathini kuba salinda mzalwana wam othandekayo Dade. Yiyole, moya oyingcwele nguThixo ulapha kanye kwale nto besithetha ngayo. Yesu othandekayo, siyabuqonda ubukho bakho. Wabuyisela olwasana olukuncinane ebomini ngenye imini. Emva kokuba lolufile ngomthandazo wokholo. Thixo othandekayo baninzi apha abangabanganakufika ixesha liyelidlula kodwa babeke izandla zabo omnye komnye bangamakholwa sihleli kubukho benkosi uYesu Kristu ivuswe kwabafileyo isekwayiyo izolo namhlanje nangona phakade satana woyisiwe uYesu Kristu waboyisa wavuka kwabafileyo kwaye umi phakathi kwethu ngokuhlanje engqinani lomyalezo wemihla wokugqibela
Come out of
these people,
in the name of Jesus
Christ.
In my name they shall cast out devils. And you cast out in the name of Jesus Christ.
Leave this congregation. Everybody that accepts healing,
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 raise your hand.
Raise your hand. Raise your hand. Ngoku ndiyamkela impiliso yam, thetha loo nto kuThixo. Ngoku ndiyamkela impiliso yam, ndisekwa nguwe izolo namhlanje nangona phakade, Kristu. Ndiyakholwa kuwe ngoku. Nceda ukungakholwa kwam wena. Amen.
I will praise him. I will praise him. Our sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. Don't you
Animtandi, masimdumise ngoko.
Everybody with your hands up.
Wonke umntu niphakamise izandla zenu umdumiseni ngelithuba umzalwana ezayo ukuza kusindulula.